በኩል ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ከሞልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ሰገንታ ወንጂ ማታር አፍቅን ደፈነ ከንከሱ መስሱ አን ምትኩፍ ቃዱቲ ከለኮሰ ሰዓት ኢትዮጵያ ትገልገለገለገለ ሰዓት ለማወለካራ ሀንገ ሰዓት ሰዲት ሰገለን አሜሪካ ሰገንታ ነፋ ኖርሞ የሮመር ዊጣታ ሀንገ ጂማታት ራዲዮኒ ዳፍ ቴሌቪዥንን አስ መጋላ ዋሽንግተን ራካ ተምሳሱ አመጀል ቀበራ ኦዱፊ ሰገንታውን ሀራፍ ከሙከሳ ኢትዮጵያን ጂማታራ ገባ ቢታፊ ጉርጉርታ አክሲዮና ጀልቀቡሽ ናኖ አማራ ጎዲኖ ወሎ ካባ አና ቡግናት ነሞኒ ኩመቶርባ ተሚሰደቲ ኦል በላኒረን ገርጋር ሰሚዳኛታ እነርገቲ አከጅረን ጎዲኒች በክሱሳፊ ናኖ ትግራይ ከሰትረክነ ተስገቢ አቢን ሳቲን ካንከይ ኦጌሶኒ ፈያ ሆጂሳኒ ገጥይሰኒ ባሃጅራቹ ካንጀት ኡፊ ካነምብሮ ሲምብራንገኛ አንገቱ መርሰገንታሌ ኬኛቲን ወሊንትራ አመደበረን ካን ኦዱቲ ኦዱ አራፍኪን ደፈነፊሞ በፍቃዱ ሞረዳ
በላ አብዳ ኩታት ያ ዩናይትድ ስቴትስ ካሊፎርኒያ ከሰቲ ኡማመን አማማት ነሞተን ኩንዱ ኡሳኒን አንጋውኒ በክሰኒ ጅሩ በላ አብዳ ከነቶ አንኖ ጀለ ኦልቹ ዳፊ ዳብለን ኢትሰበላ አብዳ ለፋፊ ሰሚራ አልከኒፍ ጉያ ሁጀቻ ጅራቹ ኡሳኒ ከኒብሰኒ አንጋውኒ ፈያም የሙ አብዲቺ ቶ አንኖ ጀለ ኦሉ ለኮፍሲ ነሞተኒ ዱአኒ ደበሉ አከደንዳው በክሰኒሩ ፕሬዝዳንትን ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን መሰራ ዋይት ሃውስ ራ ኢብሰከነኒን ላብሲየሮ በላ ኦላና ተይረጋሲሰኒን ነሞተን በላ አዳከናን ሚደመኒፊ ሞቱማን ገርጋርሰ አከታሲሱ በክሰኒሩ ገርጋርሰ ሞቱማን ረመዴ ከናን ነሞተን ጅሬኛ ኢሳኒን ራቡቃኒፊ በቀቦቆና ጉያ ጥበተኮ ሰደተማፍታኡ ሚጄሱፍ ሆጂ ቁልቁልንሰናን ኖቲፍ ከፈልቲ ደበለታ ወሬኒ አብድቻቶ አቹዳፊ ቦባአኑፊ ካኖሉ አከታኤ በካሜራ የታንቱ ፕሬዝዳንቲን ካሚላ ሃሪስ እምሰጆ ባይደን ከነን ካናራ ካንቱራን የሙተው ባላካናን ሚዳን ከቀበል ረክነ ወጎተን ሂዱከ ሰቲ በካይ ሰቲ ዴቢው ሂንደንደኝ አከታይ ጥብሰኒሩ ኩታ ካሊፎርኒያ ራካንታኒ ካሚላ ሃሪስ ማኒጅሬኝ ሳኒ በከነሞ ንገለክሰኒ አከባን አጃጀማን ከስተ ካንጂሩ የሙተው ሚዳን ረጋውቲ ፍዲሱ ሳራቲ አማማቲ ወንቲቤ ከመንጂሩ ባላካና ወልቀበቴ ነሞተንኩ መድበተኮፊ ኩመሰደት ተመታአኔ አከጅሬኝ ኢሳኒ ገለክሰኒ ባሃኑ ታዝፈሜራ ነሞተንኩ መድበለ መታአንሞ አከባሃጅራኑ ኢብዘሜራ አከኩታን ኤጉምሳ ቦሶና ካሊፎርኒያ በክሲሰቲ ቦሶኒ ለፋ ኤክታራ ኩመ ኩዳ ዶኮፊ ዲበቶርባ ሸንተማታ ኡረቱሬ አቢደ ካናኒ መንጃኤራ ማኖተንጅሬኛ ኩመ ሸንታን ባላካናን ካንጉባታን የሙተው ዳብሌን አዳዳ ኩመ ዲግደሚ ሰደታኑሲ በርበዳው ንሳኒ ገባሰሜራ ቀበኝ መና ባላካናኒ አማማት መንጫይ ዶላር ቢሊዮኒ ሰደቲቲ ከንቲልማማሞ አከታየሲን ኢፍሰሜራ የሙነ ሞተን መነሳኒ ገለክሰኒ በቀተኑ ወሬን ሀና ፍሳሚ ቸራወተኑ ባያቹ ኢሳኒ ካን ኢፍሰኒ ሃንጋኦኒ አማማት ዲመከና ወልቀበቴ ነሞተን ዲግደመታኑ ቶ አንኖ ጀለ ኦልፈሙ ኢሳኒ በክሰኒሩ ዱማራቲስ በላ አብዳ ዩናይትድ ስቴትስ ኩንና መካናኒ ሚዳን ቀቀበ አከይሰ ገድሲሲ ሚኒስትሪ ዲማላ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፉለ ሚዲያ ሐዋሳ ኤክስ ረቲ ኢፍሰባሴኒ በክስሱንሳ በካሜራ
ኢትዮጵያን ጂማታ ሐራ ገባ ቢታ ፍጉርጉርታ አክሲዮና ጀልቀቡሽ በክስፍቴት ኩንስ ተርካንፊ ሙሚች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ዲ ነግዴ ቢሊሳ ታይሱፍ ወልአንሶ ወልቀባጅረን ካየሮ ዲዮቲስ ጀለሜራ
ኢትዮጵያን ተርካምፊ ከነከን ጀልቀብ ደገባ አክሲዮኒ ቢየከሳቲኒ የሙተው የሮ ጀልቀባቲፊ ዳበተ ሐርከሞቱማ ጅሩ ኢትዮ ቴሌኮም ረቲ ጀልቀበሜም ኢትያን ሱዳኒሲ ዳብለ ባንክ ቲቪ ኢንሹራንስ ኢረቲ አካይቲፉፉ በካሜራ ማኒመሬ በከቦታ ሞቱማ ኢትዮጵያ ካምኒሶቺ ገባ አክሲዮና ከነቶ አቱፊ አባታይታ ገባ ካፒታል ኢትዮጵያ ጀዳሙ አካሁንዴፈሙ ሙርቴሴጅራ ኢትዮጵያን በረኩማ ኩደሰገሊፊ ቶርባታሚ አፉሪም Erga sirni mootummaa Haayile Sillaasee kufee kaasee gabaa aksiyoonaa qabaatte hin beektu. Maddi oduu Ajaansi Frans Preesii dhimma kanarratti akka gabaasetti bara 2018 jalqabee aangoo kan qabate mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed gabaa dinagdee to'annoo mootummaa jala jiru banaa taasisuudhaaf fedhii agarsiisus lola Tigraay keessatti taasifame dabalatee walitti bu'iinsi adda addaa biyyattii keessa jiru akka yaadichi hojiirra hin oolle taasisee jira. Dhiyoottan dhiyoo darban keessa mootummaan amma aangoorra jiru. Tarkaanfii fooyya'iinsa dinagdee fudhachuu jalqabeen ji'a muddee keessa manni marii bakka bu'oota mootummaa biyyattii baankonni biyya alaa akka Itoophiyaa keessa seenanii hojjetanu seera taasisu raggaasisee jira. Itoophiyaan ji'a adoolessaa darbe keessa erga labsii fooyya'iinsa dinagdee baasuudhaan akkaataa gabaa sharafa alaa jijjiirtee booda dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF irraa gargaarsa doolaara biiliyoonii 3.4 akkasumas dhaabbata baankii addunyaa irraa gargaarsa doolaara biiliyoonii 1 walakkaa akka argattu ibsamee jira. Biyya Afrikaa keessaa baay'ina namaatiin lammaffaa taate Itoophiyaan bara 2004 amma bara 2019 guddina dinagdee 10% galmeessitee akka turte kan ibse gabaasni dhaabbata baankii addunyaa. Guddinni dinagdee kun bara 2020 amma 2023 sababa dhibee koroonaa dabalatee gara 5.9% gadi bu'ee qaala'insi jireenyaa immoo 10.4% irraa gara 3.2% ol ka'uusaa beeksisee jira.
Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa Aanaa Bugnaatti namoonni 78 ol beela'aniiran gargaarsa midhaan nyaataa hin argatiin akka jiran godinichi beeksise. Sababa gogiinsa naannoo sanatti uumamee jiruun Aanaa Bugnaatti namoota 109 deeggarsi midhaan nyaataa ariifachiisan akka isaan barbaachisuu fi hanga ammaattis namoota 27 qofa gargaarsi midhaan nyaataa akka dhaqqabe waajjirri ittisa balaa fi wabii nyaataa godina Walloo Kaabaa beeksiseera. Gaafatamaan waajjirichaa obbo Alamuu Yimar sagalee Ameerikaatti akka himanitti Aanaa Bugnaatti midhaan nyaataa kuntaalli 16,000 ol akka barbaachisuu fi kanas mootummaafis ta'e dhaabbilee gargaarsaaf gaaffii dhiyeessineen mootummaarraa midhaan kuntaala 4,000 fi dhaabbilee gargaarsaarraa immoo kuntaala 15,500 qofaatu argames jedhaniiru. Haala kanaanis namoonni 78 deeggarsa midhaan nyaataa eeggachaa jirus jedhaniiru. Aanaa Aanaa Bugnaatti jiraattota kan ta'an namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru bakka gargaarsi midhaan nyaataa itti raabsamu guyyaa guyyaan deemnus midhaan argachuu hin dandeenye jedhaniiru. Guyyaa 20 dura hoogganaan waajjira ittisa balaa fi wabii nyaataa godina Walloo Kaabaa obbo Alamuu Yimar sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin bakka beelli itti uumamee jiru kana hidhattoota faannootu to'atee jira jedhanii gidduu seentummaa jaarsolii fi akkasumas abbootii amantaatiin gargaarsi midhaan nyaataa akka dabarfamu walii jalteerra gahamuu isaa himaniitti ture. Gabaasni baardaar irraa kan Aster Misgaanaa'u. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Tigraay keessatti rakkina tasgabbii dhabiinsa siyaasaa irraa kan ka'e ogeessonni fayyaa hojii isaanii gadhiisanii bahaa akka jiran waldaan ogeessota fayyaa naannoo Tigraay beeksisee jira. Bafqaadu.
Pirezidaantiin waldaa ogeessota fayyaa naannoo Tigraay Dr. Fisahaa Shabbiree akka sagalee Ameerikaatti himanitti waliigalteen dhukaasa dhaabuu Pirootooriyaa erga mallatteeffamee booda waggaa tokko keessatti ogeessonni fayyaa 900 olii naannoo Tigraay gallikkisanii ba'anii kaan immoo ogummaa biraa irratti bobba'u filataniiru. Waldichi qaamolee biroo wajjiniin ta'uudhaan qo'annoo taasiseen waggaa tokko keessatti haakimoonni yookiin doktoronni ogummaa addaa qaban 86, haakimoonni wal'aansa waliigalaa kennan 186, akkasumas ogeessonni kellaa fayyaa adda addaa irratti hojjetanu 550 ol naannicha gallakkisanii bahaniiru. Mindaan ogeessota fayyaa kanaaf kaffalamu gahaa ta'uu dhiisuun yeroo wal waraansaa mindaan isaanii ji'oottan 17 hin kennamimiif ture kennamuufi dhiisuun isaa fi haalli siyaasaa naannicha keessa jiru tasgabbaa'aa ta'uu dhiisuun isaa ogeessonni kun akka hojii isaanii gallakkisanii deemaniif sababa ta'uusaa Dr. Fisahaa Shabbiree ibsaniiru. Biiroo fayyaa bulchiinsa naannoo Tigraayitti qindeessaa garee wal'aansaa kan ta'an Dr. Tewodiroos Gobazaay Kwanno bara darbe taasifameen ogeessonni fayyaa naannicha keessa jiranu 1,078 naannicha gad lakkisanii bahuu akka barbaadanu ibsuu isaanii himanii haalli ogeessota fayyaa naannichaa yeroo ammaa keessa jiru ibsuudhaaf qo'annoon dabalataa akka barbaachisu ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Doniin boba'aa fe'e galaana diimaarra imalaa ture erga garee hidhattoota biyya Yemen keessa socho'aa jiraniin rukutamee galaanarratti gubachaa tureen booda galaanarraa kaafamee jira.
Doniin biyya Giriikiin galmeeffamee fi Soyuuniyeen jedhamuu fi boba'aa hin calalamne barmeelii miiliyoonii tokko kan fe'ee imalaa ture erga garee huutti isa mootummaa Iraaniin deeggaramuun rukutamee abiddi itti qabate ji'a tokko akka ta'e ibsameera. Dhaabbanni dhuunfaa nageenya galaanarraa Amberii jedhamee beekamu akka ibsetti 7 fi yaaliin abidda dhaamsuu taasifame erga milkaa'amee booda doonichi harkifame galaanarraa kaasamuusaa beeksisee jira. Walwaraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru walqabatee dooniiwwan gama Israa'elitti imalan irratti haleellaa raawwachuu kan jalqabe gareen Huutti erga walwaraansichi jalqabame onkoloolessa 2023 asii dooniiwwanii fi bidiruuwwan 100 ta'an irratti haleellaa drooniitii fi misaayilaa raawwatee jira. Haleellaa kanaan doonii tokko booji'anii lama immoo dhidhimsanii namoottan dooniiwwan sanarra hojjechaa turan 4 immoo ajjeesuun isaanii gabaasameera. Ji'a gayyaa keessa dooniin biraa qabeenya Giriikii jalatti galmaa'e bidiruu drooniitiin rukutamee erga abidditti qabatee booda garee baraartota mootummaa Faransaayinii dhidhimuu irraa hafe hojjettoonni doonicharra turan lammiileen biyya Filippiinii fi Raashaa 25 doonichaa wajjiniin gara Jibuutiitti geessamanii baraaramuun isaanii gabaasamee jira. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan lixaa drooniidhaa fi misaa'iloota Huutti irraa dhukaasaman hedduu qilleensa irratti kan qolatan yommuu ta'u, dooniiwwan haleellaan irratti raawwatame caalaan isaanii kan dhimma Israa'elii wajjiniin wal qabatan akka hin taanes beekameera. Gareen Huutti haleellaa dooniiwwan irratti raawwatu dhiyeenya kana tasgabbeessuudhaan gara dachee Israa'elitti misaa'ilootaa fi diroonota dhukaasuu jalqabee jira. Israa'elis haleellaa kana haaloo bahuudhaaf Yemen keessatti haleellaa xiyyaara waraanaa raawwachaa akka turte ni beekama.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa sulula fincaa'aatti hojjettoonni dhaabbii fi kan yeroo warshaa sukkaara fincaa'aa 450 ol hidhaman jechuun maatii fi hojjettoonni warshichaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchaan aanaa sulula fincaa'aa obbo Fantaa'uun Taayyee sagalee Ameerikaatti akka himanitti hojjettoonni kunneen lafa daangaa warshichaa keessatti hojii qonnaa seeraan alaa irratti bobba'anii warra jirantu to'annaa jala oolfamaniiru jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Godina Horro Guduru Wallaggaa aanaa sulula fincaa'aatti hojjettoonni warshaa sukkaara fincaa'aa fi jiraattonni naannichaa ji'a tokkoon dura waajjira poolisii aanaa sulula fincaa'aatti hidhamanii jiran hanga yoona mana murtiitti hin dhiyaanne jechuun maatii fi hojjettoonni warshaa sukkaara fincaa'aa namoonni muraasni sagalee Ameerikaaf himaniiru. Namoonni kunneen kan hidhaman qonna seeraan alaa daangaa lafa warshaa sukkaara fincaa'aa keessatti raawwataniiru jechuun akka ta'es eerameera. Namni nageenya isaaniitiif akka sodaatan himan abbaa warraa isaanii hojjetaa warshaa sukkaara fincaa'aa ta'an erga to'atamanii ji'a tokko darbu eeraniiru.
Lafa qottee jira sukkaara warshaa keessaa hojjetu sukkaara keessa dabartuu filaa deelani. Amma naan qofaatu baranaa lafa qofforre bakka warra kaanillee beeku. Amma gaafnoo qorannoon hin jiru qaleessa warri maatii dhamtootaa yaada qabnu dhiyeeffannee kiftii banuuf jennaan poolis dhaabaan hin beeku jedheen waree. Amma gaafnoo dhimmi isaa baay'ee ulfaata maatiin hidhamtootaa dararamaa jirra.
Itti dabaluun akka ibsanitti bakka hidhamanii jiranitti nyaata argachaa hin jirani. Mana murtiittis hin dhiyaanne jechuun ibsani.
Kan nuti argannu birrii 4,000 iyyuu zayitii bittee shiroo nuuf bitee waan baay'eedha bakka xaafiis binnee nyaata. Bishaanii bittaa bichaadha tolli baraa keessaati immoo waan geessine mana hidhaatti baachuus hin qabu ijoollee keenyaafuu. waato kon kam kaamatu si jiraatu hujuba kaguya balkandu nu sukka ayuhita yum deni baka
namni kambran ojjeta warsha sukkar finchaata usani ibsan nagen sani sodatani maqan sani akka hinwaam ne gafatan akka elanitti namon hidaman kunneen qabeenyi isani saameera jiran
yero hojjeto tadado ibba afuri shattawa olta addu bana hidaati daraba jira giya to kolle yechara sababin isani hidabani simoyu skonda seeran ala kottali waata warsha rawe kan kabiye warsha sukkar finchaara kodde seeran ala kottali jiraba hi kawani jiraba hojjeto ni daba godis hojjeto tayero hojjeto tadabata kabeenyi isani sababe jarri kuni dando kutada kuwashani ol kattam sababe musa gosa gorofa oromiya afta yere sababe jarguti
namni kun itdebalu dan barakuma lama fi 17 baati sadasa kesa bala'i biddase ala makakkabin omishni agada hektara jatama ol tau warsha kana jala gubati rajechunis eraniro sababa kananis namonni murasni hidamani akaturanis eranin obufantaun tayye bulchan ana sulula finca keranitti namonni seran ala qabenya warsha sukkar finca kesatti lafaqotani minan omishan seran akatu atamanif warshan sukkar finca gafid esin namonni hidaman jiru jechun eraniro
warsha tun matera warsha sana kesatti oji dambiti bulmata warsha duka wada galani oji ojjacha turani qabu irachala warsha tu deka oji warsha disani oji bu fatti dulaniera e danga warsha kesatti onna unga sanitti dulaniera last warsha sunimmo sonkora gada turatto omisha mamale konna midan garagara ti simtau yo kantau temmo warshani fakkenya se midani omishu denda akka warshat ofisa garu namni dunpan danga warsha sana kesa gale konna qotun dendau warsharas mindanyatu laho warshas mo qotochu kanaf warshan addabase nagota kana akasan turatamani seyratti gatan gole yimata bale jiraachu eran qoratama jir
obufantaun ittidabaludan namota hidaman garu lakofsan akkan benne sagale amerika fimaniru waggota kudanin as lafa agadan irrehino mishamni minangu sagaragarat warshadan qotama ture kanjidan hojjeta warshicha tawusani namni ibsan hojjettonnis cinacinadan harkan qotatu jechun hala ture enna ibsan
qonni gudan jebbe harrabiti harakiti gugudani mo kana kisara kiti gugudan ubata rakke wiida kabiye sa warshata usa beka bale jiu beka kabiye dado sana qote gudan hijiru sababa kale zeyrenya ti yobaye bosubban lafti lafi bayi ni davdi bela uhi kawu kajyuti kaze damoddi warhoti kasa petari kofore tadi watu ya ta sa durabu hat namoddi kuti ha buhat di hole rafu abetu busa gunafas kae kollo sa kabani sa bae darayu darbe hi abadi dararwa yu furba da tokko dargane baati tokko on dab tokko yakka hojete saati ti dawi abu yo ka turba dawi labu gitu ki mara murdi ti yade rada ne rati barba da ne rati murtai da buka basure kasira kudinta ne
imma kana rat hoggan sa warsha sukkar finca fi corporation sukkar Ethiopia tebe ergachudaf yalintasisni harraf milkovni yerotanut kanargannote qabanne diannam warshan sukkar finca yero garagaratti sawa me challenge jirami damanin hojin alate abbachatrun safi sababa halilla hidatto torana bilsuma oromotinis ragakaben yero murta efoji alatrunsa gabasun kenya niyada tamam gabas sagale amerika tif sahidamto finfinera
Kopin Kenya ittanunimo presidentin filatame Donald Trump tarkanfi waranan yokan dinagden Greenlandin qabiye Denmark jala basuf tasifamu akka hin eyemne dubachu sa hordofe Russian ittiyenyana nordofa jirajette ho ya dunya dabala yenajiru kanat nanno architectimmo wallabden siyasa te suma lafa giddu gale sagolate guddacha dufe rajala gabasin Henry Ridgewell kanatane deyatu
lafti ballan arkitekti kan ofin of bulchit garummo kan Denmark kan tat Greenland tiyefanno idila dunya ke segalte kan jirtul presidenti United States filatame Donald Trump torban kan kes jeche isa ke setti adunya walaba egu jelun qabiye lafakanatu achuf gamatar kanfi humno waranan yokan dinagden tasifamu akahin eyemne dubatera rashan modimma kan ratti kamisa kalesa debbi kaniten hala guddina drama naanno sana ilaala jirra naannoon arkitekti nuyi fedhi biyya lesaafi kan tarsimol ammas naannoo arkitekti kana keessa jirra akkasumas bakka sana jiraachuu keenya ittifufna liana fix mana mare hariro alara hal jijira makillen sadan di wandoni harafi lecellowon gati basan argachuf akkabanaman taise rajetti
that becomes increasingly a militarized zone where not only
nanno humni warana ittidebala dufeta era an warra olla arkitiki qofa odontain jalqabu marrawu ijjenno rashia fudachat urte amma garu egdota galanarra an china tinis wali waltum sajiran kanafu arkitekin bakka waldurgummi biyyoota guguddoota haadhufeera United States tabakanaan mo'amuun ishii yaaddisseera
Denmark mo Greenland ngurguramu jette garuummo United States waliin tumsa hunde gadi fageeffate taasisuuf banaadhaa jetteetti Presidentiin gara White House'itti deemaa jiru kan arkitekii irratti xiyyeeffate argeera akkaataa inni itti jedhes nan hubadha gama daanishiirraas waan akkasii qabna akkasumas NATO keessattis Hoggantoonni Awurooppaa biroon immoo yaada Trump kana kufaataa isaniiru. Ministri Haja Alaa France Jean Noel Barrot akkas jala. Gamtaan Awurooppaa biyya addunyaa kanarra jiru kamiyyuu isa kamiyyuu yoo ta'e Raashiyaa irraa jalqabeessaa jennu daangaa abbaa biyyummaa isaa akka ifoomsu gochuun isaa gaafii keessa galuu keessaa ba'eera. Chaansilarri Jarman Olaf Scholz immoo bahattis ta'e lixatti qajeelfamni seera daangaa kan hin sarbamne. Biyya hundaatti ni hojjeta mootummaan Greenland gama isaan guutummaa guututti walabummaa argachuun biyya of dandeesse akka taatuuf dhiibaa jira akkasumas egeree Greenland kan murteessu uummata ishee qofaadha jala.
Amma immoo gara qophii addaa har'aaf qopheeffanneetti ceena nu waliin tura. Chaayinaan biyya galaana hindii gidduu jirtu shiisalchii keessatti ijaaraati jirti garuu hojii ijaarsaarra kan darbe dhiibbaan dippiloomaasiis ni jira. Beijing barnoota irrattis fuulleffachuudhaan hariiroo odolatti waliin jiru cimsuurratti fuulleffattee jirti jedha gabaasni kaate baarlet kanattaanee tujubeetiin dhiyaatu.
Beijing irraa kiiloomeetira 18 fagaattee barattuu barnoota tuurizimii kataate Ellen Hoyo. Andara galaana Afrikaa bahatti kan argamu Seychelles keessa afaan mandariiniin barataa jirti. Maamiltoota waliin dubbachuu nan danda'a beektaa walii galla jette. Akaadaamii tuurizimii Seychelles barachaa kan jirtu yoo ta'u barnoota ishee chaayinaa keessatti iskoolarshiippii mootummaa chaayinaa irraa argatteen itti karoorfattee jirti. Afaan mandariin afaanota Seychelles keessatti barataman keessaa tokko ta'eera. Barnoonni qaama tattaaffii chaayinaan Afrikaa keessatti taasiftu yoo ta'u Seychellesitti ambaasaaddarri chaayinaa akka jedhanitti jireenya namootaa fooyyessuuf walitti dhufeenya namootaa guddisuuf jecha. Yin Jiaying barsiiftota afur Seychelles keessatti dhaabbata Confucius jedhamuuf chaayinaadhaan deeggaramu keessaa hojjetan keessaa tokko. Barattoonni sadarkaa tokkoffaa afaan chaayinaa barachuun bashannanaaf qofaa jedhanii yaadu. Barattoonni biroon immoo chaayinaa biraa gargaarsa barnootaa yookaan iskoolaa. Chaayinaan deeggaramaniif afaan dariiniif aadaa isaa barsiisaa jiran innis kan lakkaa'aman yuunivarsiitiiwwan naannoo addunyaa jiran keessatti argamu. Garuu yuunivarsiitiiwwan biyyoota dhiyaa tokko tokko Institutii Confucius cufaa turan bara 2018tti Kongireesiin Yuunaayitid Isteetsi maallaqa federaalaa manneen barnootaa Institutii Confucius keessaa qaban olola paartii kooministii babal'isuu maluu yaaddoo jedhuun uguree jira. Yeroo tokko Yuunaayitid Isteetsi dhaabbilee kan naannoo 100 ta'an qabdi turte amma hundi isaanii jechuun ni danda'ama cufamanii jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi hedduun Institutii karoora mootummaan chaayinaa dhiibbaa isaa itti babal'isuudha jedhanii yaadu.
Kaka'umsi mootummaan taasisamu ilaalcha salaalchisee jiru bocuuf dhiibbaa uumuuf jecha.
Yaaddoon lammataas jira.
Qeeqni jiru dhaabbileen Confucius kun bilisummaa barnootaa ukkaamsu ka jedhu.
Seychellesiin kan jiru embasiin chaayinaa gaaffii VOA'n yaada akka kennuuf gaafateef deebiin kennine biyyoonni Afrikaa Institutiin Confucius gara 60 ta'an guutuu ardii kanaa keessatti hundeeffamanii jiru garuu yaaddoo isaan qaban xiqqaadha.
Ardii Afrikaa keessa fedhiin barnootaaf jiru olaanaadha.
Chaayinaaf Yuunaayitid Isteetsi Seychellesiin bakka Yuunaayitid Isteetsi barnoota irratti investii gootu dabalatee waltajjii addunyaa irratti dhiibbaa uumuuf wal dorgomaa turan. diplomaatiin United States Kasishals keessa Adam Rautifi akkas jedhu.
The United States is also aiming to partner with the University of Seychelles. We've already had
United States University Seychelles wali michumma ummachuudhaaf karoorfatte jirti. Duranis barsiisota Colorado irraa dhufan tokko tokko asitti yuunivarsiticha waliin kaarikuleemii leenjii barsiisotaa irratti kan hojjetan qabna. Gareewwan roobootiksiif proojektii biroo waliin maal hojjechuun akka nurra jiru yaadawwan biroos ni qabna.
Chaayinaa irraa iskoolarshiippii kan argate Fransiis Wuddoog akka jedhetti garuu qaqqabummaadhaaf Chaayinaan daran salphaadha.
It's quite difficult to get scholarship for the US.
Scholarship in United States argachuu rakkisaadha.
Afaan Mandariiniif ikonoomiksii cinatti Wuddoog waa'ee bulchiinsa Chaayinaa akka baratte dubbata.
There's a bit of ideology that we have to learn about. Of course when you
ilaalchi nuti xiqqoo waa'ee isa barachuu qabnu jira. Beekamaadha yoo biyya tokko deemtu waa'ee aadaaf sirna mootummaa baruu qabda.
Afrikaan carraawwan Institutii Confucius hundeessuuf deebii kennitus ammayyuu fedhiin barnoota sadarkaa olaanaaf jiru guddaadha.
Barnoonni sadarkaa olaanaa qaama guddaa misooma sadarkaa addunyaati. Kanaaf ka biyyoonni irratti fuleffatan. Michoonni misoomaa kanneen Afrikaa hirmaannaa isaanii akka guddisaniif bakki jiru baay'eedha.
Pool akka jedhanitti United States ammallee akka bakka barnoota gaarii itti argatanitti ilaalama. Garuu iskoolarshiippii muraasni Chaayinaa waliin wal bira qabame yeroo ilaalamu United States keessatti barachuun akka ulfaatu taasisa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Waggaa jahan dura uummanni Sudaanii sirna abbaa hirree kuffisuudhaaniin egeree ofii murteeffachuufi ka'e. Bara 2021 waraanni aangoo qabateen lollisuu kanneessaan humna waraanaa Sudaanii fi humna dafee qaqqabaa gidduutti ji'a eebilaa bara 2023 jalqabe. Cehumsa gara dimokiraasiitti taasifamu daandii irraa maqsee rakkoo namumaa addunyaa kanarraa hamaa ta'e akka uumamu taasise. Jedhanii ministeerri dhimma alaa United States Sudaaniin ilaalchisee imaammata biyya isaanii ennaa ibsan. Itti fufuudhaanis.
And the effects of this tragedy extend well beyond Sudan's borders.
Bu'iin balaa kana daangaa Sudaan gamattis babal'ate. Lammiileen Sudaan miiliyoonii sadii ol ta'an gara biyyoottan alaatti baqatan. Gargaarsa dabalataa midhaan nyaataa daa'oo eegumsa fayyaaf ta'u doolaara miiliyoonii 200 tilmaamamu kennuu keenya beeksisaa jirra. Kunis erga waggaa darbe lolichi jalqabe asiin gargaarsa United States taasifteen gara doolaara biiliyoonii 2 fi qabxii 3 ol kan kaasedha. Bakka caalaa barbaachisutti gargaarsa dabalataa haala naga qabeessa ta'een saffisaan daanqaa malee argachuu qabna. Manni maree kun gareewwan lamman akka sibiilotaa fi eegumsa taasisan akka gocha hammeenyaa dhaaban akka lola xumuranu dhiibbaa gochuutu irra jira. Manni maree kun gochi kun itti fufuu akka hin dandeenye qooda fudhattoota alaa warreen Sudaan keessatti abidda afarsanii fi ifa gochuu qaba. Uummanni Sudaan gara bulchiinsa hunda hirmaachise sibiilotaan durfamu. Dimokiraasawaa ta'etti ce'uu fi dadammaqiinsa uumuu fi yeroo hojjetu hundi keenya deeggarsa gochuu itti fufuu qabna. Waraana kana xumuruu fi uummata Sudaan deeggaruu fi itti gaafatamummaa qabna. Haala jiru kanatti afayyadamu jedhanii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariiti VOA afaan Oromoo.com akkasumas miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Facebook, X, YouTube kenya ratis VOA afaan oromo tim tamsasni kenyas kallatti tin darbachira qopile kenyas atumara argachu dandesu kesume san harra an mitku fiqadu sagantawan kenya harra gulalu tin namo dandi kara tora media le hawasa tin tamsasuni motegist gemme producer kenya ngusu tamre ogeso ta studio marawalin tawun sagalta kenya jimata harra qoppe fanne asmaratti golamna wika tawalti debina akasumas odefanno wanga gababu modil batafi sambata sisin brangenya torbangari